yande joni to min tay sappo e joy studio kalangu habaruji e fulfulde kordia nyalle mo do hande sembe habaruji me haltana hala ko horeje leedi men Niger haali anyande aljumarde enda e do fille hojande himbe teddende latibe ngala sembe far jobol ciede kuran kanyu en diyam dundu en nanan noy wonno dum wadirto non ni faande le hala makko faande kanko horeje leedi o wi'i gallure nyeme juude yande jeddi futur faaya yande jeego neddo futto wurto to fille wo gouverneur région Isaka Sankaranta andinan en do en gallu nyeme ne dum wadirti yewtere men pinno hande studio kalango haltina hala yalla gollobe sarusibe gomnanti no ngodi lawol watta kunde mo yewtereji ko watti har fille politique e jonnyal e ko nandi e dine e ko nandi hono enda dum wonno ko kalte do mu hande Soumana Amadou Dianganta habaru je fulfulde ko jagnale mo don go fuginanda ni ono ministere hawjile fille cella leydi Niger wadi andinore dum dum ministere on kawon ko hal docteur Ilyas Idi Maynassara o wi ase o endan ko fa hande ni se jewa mande leydi Niger nyaw coronavirus hono hebi himbe ko wat himbe sappo e jerton ko andana ko won don endan ciagal mo dum konna himbe wobbe be yitteke do majjum dum dum konda ni hono dar ginanda ni himbe don go mayi der ben don yottake joka himbe tato maybe nonni ciagal mo dum konna ni wadi dum konna beydibe do don endan ko lati kaydo heybe no yiraabe nyangu endan himbe ko watta nayon fa dum wadi himbe no gaydi do noni nangube nyaw coronavirus be do konda wi'a be dibbe goto wona dubi no gay e nay oto do wodi chapande joy e jetati goto no wodi chapande jeego e jeenay goto no wodi chapande joy e jeenay ciagal mundu konda ni keer kambe nyawbe fu e be ngande be joga loktorore be ngande safareji mabbe na hanri e do lawr goto gol du hono fa hannen du hono cella mabbe don na yarna hanri yerno andinonde andeniri e le television mawdo mo leedi men Niger non ni fa wari joni har filla habaruji dina tawa hono laabi lati du konda ni jojjina ma gam batte renugol himbe heba dento e nyaw coronavirus wartu e le duniya ndu endan dun sabi horje leedi men Niger Issou Mahamadou o haali gam batte hojude laabi kesi goddi lati di warbe tadi o hojuna arande di endan di laabi du konda dartana ni huy finande himbe har filla jobol yite e fa hande du hono jobol ndiyam dun du ko lebbi di garoje di lewru fa hande ni avril kany e lewru me noni dun du o wi himbe no lati be ngala sembe kay won ko yoben tedum heba dum wadna dum en mosola seda kala ele fi o enda sab golle di dum fu dum doy dum yara hono wana non nene dum dugam batte alle yurmade himbe ben endan gam batte himbe heba faama no dum yara waddi ko fa wara jondu konda ni min landaki himbeje andube do majjum mamma nuri goto horejo addc wadata hono kala do bibbe leddo fila ko darto kulantere je na torte nani ko haali
pour l'électricité aussi bien que pour l'eau
hita lantarki kamdo hano ko ndiyam jarte dan dun ni non don do pecce pecce non wodi fa pecce tati fecce arande de kawoni be gollirta e majjun sanne ben ko fotayi yottade an ko eterde hita lantarki ko biten kilowatt chapande tati hano ko narta hita lantarki fecce arande den buudi sappo e didi e ko dekinam seni on bitake fecce arande den ko natudon der fecce dida berende na tada berende den kay fecce arande de lasi bita kenana ano labi didi ko sendiri dum kamoni ko jaton njobon
non ni Ousmane dam badjidu ko nan hono wona le fedde hono ko be habaruji do filandiyam kany e lamgol kando haali hala no har kandi dan yartu
ano konata fila ndiyam jartedan dan nimbe be gollirta e mun sanne ben ko burta e terde ndiyam meter kibbu goto yaade sapo ko moto tonoji ndiyam chapande joyi meter kibbu goto buudi laso e jeddi sonnete seni lasiba ma kambe itte ittetede den no wada buudi keme nayi ma joyi ko nimbe gollirta e ndiyam dan lawol ko jango goldo jotana wodube konteruji ndiyam be
yewtere di fu rahilatu sumana kanyum woni ko waddani en dum non ni har fille ko darto hono kulle ko non e duniyar hande e sadorma har fille cella waddi ko secrétaire général ONU mbiyeteɗo Antonio Guterres haali o wi joni o wakkani mo kalte o hono ko himɓe gonno gaɗa leydi e leydi wonno wanna hoore mum ɗum wawa heƴude notowade hono fande sadoromaji ko ñaw coronavirus wonno wadda ɗum endan ɗum o haali ɗum gam batte ɓe gaɗino du hawritere e dow fi on endan o wi jon o ɓe koƴƴi lawol gam batte watta kotto milliardji ujunaji ɗiɗi milliardji kemɓe ɗiɗi kayi e milliardji sappo e ɗiɗi ko laati kañum won koɓe mijoto no dollar laati no wawi waltoyde himɓeje ɓen endan e ley leyɗe ɗen endan ɗo yaade lewru décembre ɗuɗinaɗe e nogay yaade nenene ka wi dum du kondan jerta kanani hara fila ko darta pelle hon jalle oni ngaddo je ballaga mudum den pelle du kam wonno go fuginanda OMS ka on fedda hawjinde fila ko darto nyawti kanye cellal himbe hojam milioji kemena e chapande joy dollar noni UNICEF kandu milioji kemena e joy dollar noni PAM kanyo hawji fila ko darto nyamande milioji kemtete chapande joy dollar non ni fa hande do fila ko darto hono gudo na waddi ko eden andi de gallu nyame do enda wi ama hadama himbe burto illa yande jeddi se futur wadda fa yande jeego subaka dun du kondani waddi ko fa hande hi onono hante ndare ne wardi yala edun do tokka fa no wodi gouverneur region o enda isaka 140 fila ne kedo jalla mariama kenda ne oyi.
Je dois ici féliciter
yetti bibbe galure den do nedi di be kolli do tanade gol lawol wodi ko min jino holle do internet dum videoji di hunde non ko boyi ko wadi witti do filla do tanade labi ndima ko bibbe adamabe wadi ko songeje kawji di filla de nagu din non godi lawol tindinde nimbe ginam amma ko min jili min kawri e nimbe be ngala wuro latibe alla e hunde de keba nokku min nangi ben don min tawi du der fadaji sezuji kamɓe taɓe to jotte min koƴƴiɗɓe fuu min ɗillidi nimɓe tiiɗuɓe ñiire ɓen ɗo loreji jeɗɗi woni komin nangi min nangi nimɓe lasoji ɗiɗo e tato ko gendarme goto gattuɗo kolte mum soje no tawa nder maɓɓe no woodi du fa hande modiɓɓe ɗiɗo ɓe min nangi saliɓe ɗowtanade laabi ɗi min koƴƴi
de la mesure de fermeture des mosquées
non non gouverneur régime tilabir kanka hawrayna hono ONG ji kaw woni hono pelle golloje do inde ko e mudum lati no gollande régime tilabir on endan dum du konna gam batte alla dum haldo fila ko darto cella sabu do cella be gonbe kala wadini ko fawar jondu konna ni eli ko to tawe ONG ji enna gadda balla gam sanne har fila den ne kayni hisude nyaw coronavirus on enda sen wiket non non biyetedo madan tani mun hawa sumana préfet mo fawar jo département tilabir halani abdoulaye mamoud
hawrine dede du wadi hanne do dudir ko ONG kolle ko pay wadugo der fu hanne darnama hawrine ni e ekitino moy i semmo on fudu hawnidira du heba dun durwa do nyawgo dun fudira pirtol ko e to himbe woni be pamine nyawgo nyawgo ni alla ni no waddani men kuma alla kan fahi singo men alla i juldo fu ummo mi wallirma kanju woni labi didi dun joddini himbe kakkilo imma majji men gi leede den e ballirame imma safare hanne be don boye imma yonki jimabbe be choyti annugo safare nyawgo didabum o woni be taymikano himbe dun soda safareji lotir dun juude derlu mono na do lawol na der gollirde gonnati ma safare ko dun wujeta imma juude futo woni himbe no kawrita i handi dun resa ko dun lotirta juude
kana wonki han
aljumare noga e jeddi lewru mars du endani do hena gallu nyame gomnanti kanyu e faande du jangino mawbe wombe le syndicat bi te snacks mo universite ji leydi men niger deki jungo do pamral e naral do kulle kewde sanne nabala adare la tu kanyu won horde syndicat janginobe wadobe lu gondungul andanani ko haaldo ko be gaddi e be pamri
l'un des principaux
der kulle garede min jamte do fille cubitaaki ardibe jangirde universite gomnante niger gomnante jabi yeruno min birino didabe ngel dum jewtana cubitaaki wakilu gomnanti der jangirde universite don dum don dum min pamri do mun ko gomnanti subanto hore mun tatabe ngel gomnanti yardake kono beyditam moddintide hakkunde mun e ardibe jangirde universite ben kungel kesengel min kebi woni beydande sambindinde hano golleji ardibe service jinder jangirde ben jon o miden baawi wiide ko hakkilo fukkingo warti lay universite ko woni hen jon kay gomnanti do tano e laabi di min pamri do mun di laati di gaddino raffinaral duubi didi ni hakkunde amin e gomnanti
Abu Kore kanyum won ko hoja laamindo leydi Kornaka Kornaka wona kandu kondan le département mo Dakoro région mo Maradi dun du konna cubaki won ko wada balde de endana mbendo ase o endan onato e nokku Mohammed Zakou mbiyetedo faande dun kono akolan nenene ka on du konna heddaki le novembre ko jabbi dun endan kanko laamindo keso o yoma noddo yaade e sakiraabe fukota e leydi gam batte dun wallondira
banda abunde dan chama yawa
wala ko kalammi do mun sanne gam teddengi non ki kalfinami no hani du moy non fu wadda balla mun yeruno do tijo biteddo Sanusi on wiri dum ginandam fu balla lenyol an kam fu e ardibe hawzu be mi hoji adiji di jimmi Allah walla kam mi yotti nadum cagal mudo du mi do fammina be tefidimi laamu be wona ko wadi dum tajata en dam hakkunde amin gan ko wadi kayfu goddo ni laamoto amma hatta lenyaku amin no dom mede jama du yaade koreji am mo enon fu wadda mballa mum dey tawe du wona hunde fitinaku gan neddo fu wadi dum goldido lobbol natta hakkunde nimbe e laamido mido ela alla dum hisina leydi men nyaw mbangugo leemugo
busa gogo tuta da tashugo
nani Idrissa Déby itino horejo leydi Tchad kandu wari gingimi region mo defender leydi men Niger do gam batte fuddude gollal hono angal sogeji ngal leldi bi angal boma nene ne kadi Idrissa Déby itino ko wardo gam batte o hollabe nene ne kaydu hono faane sigila no konungu haani waddir e ko haani be golla nani hala makko haali kanko lamin leydi Tchad der television Tchad mawdon en nakko be neldi mi
tout est fin prêt.
Fu gasinama jonka heba orgal sogeji inditirangal bawmangal fudda golle mun ciagal orgal gal lanaji piroji di konu no garan do yaade lereji didi walludo sogeji koniroji leledi no sengo joyno wodi de Allah jabi du min kantam boko haram le no kurede gam majjum wadi ko garmi do wodi mido welti sanne ko garmi tawmi golleji din fu gasinama jonka wala fu ko heddi sana sogeji din fudda golle mun nanga bibbe boko haram barabe
derrière Boko Haram, le rattraper et le détruire.
Hé, Bannirao, écoute, mami, il y a un tamilo.
Ananal, habar on a tout un nom.
Il y a habar oeno.
Nyo gungwani wari himpe dele iasifu guyoto ke dagarime.
Haa, iya on hal do coronavirus no.
E mana?
Mene magu yoto ke roto ame. Aman no wodi ne on wakta hisi imagu.
Aha, hokam edar do majo.
Loko toro wape jom e anar. Kuki shawara do magu. Net o loto jute mutu ima katar fat elaba. Ne o deno irla nano oja wadat ndersu udumu. Lo ma loto jute mata fat elaba. De agoliri teker no kibinane derburi loto jute mata. Kakile memu de gite hinere ima hunuko. Gatte me tar goto hakkune modum inekko ale memude bisaji de du wartike dole memum bisaji e loton juude modum bo ine nyandu modum fako nyamo lote yere modum to joddo to dum ale natugo der jamaare ustire dille dille
a to na o anta ko galbi yankena
bannirao mila itellal bannu mada imma tellal balli lenyol mada
e gongama jam onna am buri komai mi yetti beedaade ga kuda mi hambatana bannira e amma
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger
nawantir har yewter men pindo en kalan hala hono himbe goldobe sarisu gomnati ka en yalla wodi lawol wada yewtereji wi am em godi lawol be ngada yewtereji politiki e yewtereji do fila din e ko nandi e mudum kanon wodi kerul der majjum semeket non nanu ni yewtere de min gaddani on goldobe sarisu gomnati no godi lawol halude ko nji e hala ngurna bibbe adamaabe no godi lawol do halde e do fiko darto diina mudun en yerno lawol laamu leydi hokkiribe be ma wadde dum e der nokkure gollal mabbe ton yerno kirtodo biteddo Ousmane Hawa Ali Gazibo fillori dum
yo rappelle
mi tintinay on datol sapo inay lawol laamu ko jangul noga e jeego on leurjie du ujunaaji didi jeedidi kanjum halata hala gollobe sarusi gonnati
to datol sapo inay gol dum en gol
golloobe sarusi gonnati no goddi hakkeji mudun e dun sabi no wodi lawol kandu halude hunne huko halate der battu
gollo sarusi gomnanti no waawi wadde yewtereji e do fiko darto politiki kanyo e jonde himbe na
golloobe sarusi gonnati no goddi lawol yaha yewto ile hawrineji ko darta politiki imma gurna himbe e ko darto diina e hore mum kano woni no kure gollirde mabbe gala lawol be gada di yewtereji gan don enda hunne fu garta sehanata be kinno gollal mabbe galta golloobe be hakkila faaha to wada yowtereji latidi no firta sirriji no bonna inne gonna be kana be tinno be kala do rezoji do hunne ko e pamana se en koji hiptan e gadoje de se nana le rezoji himbe ummo no tinna e kala taydu e pamana gonga majjun ilay hala joni hipiter ko ina tes himbe hewbe ay an haale lawlaw do majjun to golloobe sarusi gonnati kala lawol kala hunne de ko be annana do gonga mu sabu jati halaji din ko heefu wana gonga
bonus information
gollo gomnanti no waawi joni halde do filla denaagu leydi na
Notatol sapo inay lawol lam halir do filla golloobe sarusi gonnati hunne fu ko waddoto ko ummini hakillo himbe far hilngoji mubbe naadu kondan ko firti sirriji himbe na ko bonnata inne leedi fu to be kala do mun denno be gala lawol be kala do le sarusuji mabbe tawi du noodi be dum urti nande sanne ka wonno himbe watube kaddule sogoregal dibe godi lawol be gado cubaki kanon be gala lawol be nata e politique ka won gendarme police en douane en garde en kerol gatudo kaddule sojeji fu wala lawol wadugo politique on se e muyi wadde politique se jomu se borto toggoje mudun
e do ko habrimi e fulfultili assalamu alaikum banata jamwal.